magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa muddooyinka dambe waxaa laga hirgelinayay dhismayaal wadooyin laami ah oo ay yeelatay magaalada, iyadoo sidoo kale la baneeyay wadooyin xirnaa. Haddaba darawallada gaadiidka ee degmada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay baneynta wadooyinka xaafadaha magaalada Kismaayo.
Walaa wadada waa wardhi waa lagu qabay, waa kaadu guddoomiyaha uu ku maasan yahay maadaama wadada uu noo banay iyo dadka xaafadda uu ku maasan yahay guddoomiyaha markiisa ay qaateen. Walaahi billahi farqi weyn u dhexeeya waa war cariiri dhiwaa lagu qabay, laakiin hadda waa maadaama guddoomiyaha uu noo banay wadada uu ku maasan yahay.
Wadada way tahay, walaahi hadda taani meel la tahay, hadda waa yareeday weyneeye guddoomiyaha gobolka Kismaayo ambalyaan dareenaa faro weyne.
Wadada saaxiib, iyo alxamdulillaah rabbil alamiin kale. Wadadan hadda u jeedid waa wadada cilmi nasiib ee maraysa ee ku dhicisa jaamaca ilaa iyo Muturi. Waagii hore shaqsi caadi ah iyo gaariga isku maritaankooda aad u adkay. Hadda alxamdulillaah, inkastoo qeybo badan hadda guryo badan laga baneeyey oo qeybo ay dhiman yihiin, waagii horena wadadan waxaa mari jiray ina tareeyaha isku dhaafi jiray. Marka hadda waxaan rajaynaynaa inay sidaas u noqon doonto. Wadooyin badanna hadda waa la dhisay alxamdulillaah, oo laamiyo way saaran yihiin, qeybo kale hadda dhimanna way jiraan. Intaasna waxaan rajaynaa farweyn inuu aada noogu dhammaystiro guddoomiye farweyne, marka taasna aada ugu mahadsan yahay. Marka waxaan rajaynaa guddoomiye badan noo furmi doonaan haddii ilaahay dhowo insha allah.
Wadada waakay aan u maqalinaa guddoomiyaha degmada Kismaayo, maadaama wadadii xafada la weyneeyey guryaha dib loo dhigay meel ballaariyey nafaas loo yaray, waa wuxuu nafaas ay ku qaadaan ka weyn halka labada baabur isku hor imaadaan ay isku dagaali jireen. Hadda wixii ma jirto labada baabur ismaraaya. Masha Allah, wadada weyn marka wasoo dhaweynayna wadadan u soo jeediyay guddoomiyaha farweyne, khaasatan xafada Fano Samicalmanshiid iyo wadan.